Yeah. What up, please? Shaskia kikingia ni kuplas huko anga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao kako single for now. Mdagi mdagris mteja patikani hadi late night saa sita ndo tani wai. Nikupin location na nkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa irizo release. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na post pale NGC. Jina ni Cantel kurapsi ni talent G. Anguka nao anguka nao check it. Anguka nao tuende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg anguka nao one leg anguka nao anguka na anguka na anguka na ati anguka nayo kama uko na new catch ah. Anguka nayo kuna party na magwash ah. Anguka nayo round 2 kwa hii bash ah. Anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati ati anguka nayo ati anguka nayo na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukondezo madhuta. Anguka nayo baby galusha itika. Ndagi mdagi matisho za wadagi. Step ama darling tambu serikali. Juni serikali tamka asali. Simna joani nani flow mshati ki. Don medunga apo dauni chi. Kutekiwa poa daily mi ti. Haha sikia beba anguka nao anguka nayo 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 ati anguka nayo mtupa me feel relaxed ah. Anguka nayo kama uko na new catch ah. Anguka nayo kama unapati na magwash ah. Anguka nayo round 2 kwa hii bash ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo anguka nayo anguka nayo kama uko na new catch ah. Anguka nayo kwa unapati na magwash ah. Anguka nayo round 2 kwa hii bash ah. Anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo anguka nayo.